shiyo kuhudelang suka konu kuzi ngakatazwa into zomhla mina mangithatha ubheke muva imo bhekisa sekuze ngifinyelele nami ngibonuka cela ningibhekelele bongo angithi yokuhudelang suka konu kuzi ngakatazwa into zomhla mina mangithatha ubheke muva imo bhekisa sekuze ngifinyelele nami ngibonuka cela ningibhekelele bongo. See me.